It's your boy Daddy Bessie. Baby, you so sweetie, haki ya Mungu na happy eye. We, ni mtime zedi ya pipi, ndo manana ngangani ya. Hey, wanauliza kwa ni vipi, kipi huna nipati ya. Mi, nana vinono na silipi, nivyo ni navyo waambia. Kitandani bakanja, bakanja, hey.
Ni unu ya falipupa,
nando manana na mwaga mikwanja, hey.
Siku kulupuka,
daraswani. Yeni modres na mikiranja,
mikutano ya shuka,
na makeup, lipshani wala haja paka wanja.
Every day yuko super,
na muita baby baby,
anaitika
lege lege,
kishika
usiombe kwenye bedi,
kama vita yani
kama bwege. Na muita sweetie baby,
anaitika
lege lege,
kishika
usiombe kwenye bedi,
kama vita yani
kama bwege.
Hey, nimepatwa.
Hakiwe kaka uminipata, kwako sitapita pita wala sidai talaka. Tulipotoka ni mbali, madhaifu yangu wayajua uwe. Yani ngangari na jisifu kujua na nawe. Nitachi kote mbaka shingo, yani kimaringo, wajue sipo singo. Ninyota yani ya sheri, na mwita switi, yani kama pipi, anavyo nichezesha muziki. Natia zishiki, na mwita switi, yani kama pipi, anavyo nichezesha muziki. Natia zishiki.
Hey, nimepatwa.
Lele, lele, lele.